Ururka horumarinta dadu ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxa ay deeq 4 ah gaarsiiyeen dadka danyarta ah ee ku nool kaamamka ku yaala duleedka magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Gudoomiyaha ururka dadu Maxamed Abuukar ayaa ka waramaya deeqda 4 ah oo ay u sameeyeen amaba ay gaarsiiyeen dadka danyarta ah ee ku nool duleedka Baydhabo.
Dadka walaalada ah kaamamka ku noolana soonki 4 abuur wadna maamulka dhanyarada state-ka ee kan degmada walaal Usmaano dhanyarada qiimo shil doonay ku qiib qaadeen runtii idan kuma hadnagaana walaalaga dhiib badan sadaqadana runtii idan ma siin leena roobka gobada ay runtii barwaaqadan ilaahay nasi dadka walaalada ah ay meel sharci aan qabna oo geeka Soomaaliye qafuran haysana yaani tabartaana ee bariis ha kariyeen timirti iyo hilib shalaasha tijariya bitaan shoyo ku ee banafadaana oo bilaahay insha Allah walaalada ku baan sodonka maalmooda wadna fadaana dhamaan walaalada baaqan ka daraan tan war qaba oo ila garab garan walaalada
Maxamed Abuukar gudoomiyaha ururka dadu iyo gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Bay ayaa dadka Soomaaliyeed waxa ay ka codsadeen inay ku soo garab joogsadaan sidii loo samata bixin lahaa ama waa furinta ay u heli lahaayeen dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Baydhabo iyo deegaanada ku xeeran, kuwaasi oo xiliyadani ku sugan xaalado adag isla markaasina aanan heli karin 4 xili walba oo ay furiyaan. Ururada kala duwan ee ka dhisan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa baryahaniba ku howlan sidii furin loo gaarsiin lahaa dadka danyarta ah iyo kuwa kaamamka ku nool isla markaasina aanan aboodin inay helaan 4 ku filan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.